eɗen goɗi yande joni tati min tawi sappo e joyyi studio kalangu nani habaruji fulfulde. Hande ni sembe habaruji mi haaltan a haala laabi kessi ko hisirde himɓe ñaw corona virus ko laati ministére hawjide cella ɓiɓe adamaɓe wurtini on nanan yewtere secrétaire général ministére nde wadde o fi on endam. Nonni leydi Niger jooɗo jam e seyo kañum e potal e pamrade coɗon enɗan nder le duniya fou ɗum wonno koro hawritere mawnde nde himɓe ɓe yiyata wooɗa e wumɓe gaɗi hitande hikka nde endan tog enda zendr. Yewtere men pinno studio kalango haaltano haala altinere fou fi sariyaji hannde do fi toñangeji e jennoje ko watte e do internet kañum on ko madan goje maymuna geji bo notto ƴanɗe ɗe bandimin waɗnimo fawar jondu konda kañum won yewtere men pinno kor jeñalli e moɗon Soumana Amadou Dianganta habaruji e fulfulde. Yerno mbiru noni fawar joni hono yewtere joɗo kaalen ko ministère hawjide filla ko darto cella ɓiɓe adama waɗi ɗum duga Allah e fawar jon gartol ñaw coronavirus e leydi duniya kañum e leydi men Niger du konda. Ɗum waddini ko fande hono secrétaire général ministére mbiteɗo docteur Ranaw Abaché haalile majju o wi hunnon ko laati on waɗa noddal ngal yaade ɓiɓɓe leydi Niger fou gam batte ɗo no laabi kesi laatiɗi joƴƴinama e dow fi ko darto yohoɓe jahaale waroɓe leydi men Niger e dilloɓe leydi men Niger hara lanaji piroji ɗum du konda aljumar nogay lewru novembre on ko laabɗi fuɗɗoto gollude nani yewtere nde o waɗi bandimi Michel Dieji hoƴi watti.
Dalila laabi cingaɗi harko darata nawtortoɓe lanaji piroji gam warude ɗo enden Niger na gam wurtade Niger laabi ɗi enden ni laaso lewru novembre hitande duuɓi ujunaɗi ɗiɗi e laaso puɗɗete no nawtori de PCR ano ƴewtinaki cellal ƴuɗo yasin wari leydi Niger holli ko jomum wala fuu alama ko holla ɓiɓɓe ñaw coronavirus gunu hemum sey jomum watte regga wuuro fa balɗe jeɗɗi ɗo tanu laabi abadaji hisinde himɓe raɓu ñawgu polisiɓe du jogoto passeport neɗɗo o fa balɗe de jomum soƴƴake cellal muɗum ƴewtina de ni Allah waɗi ɓiɓɓe ñawgu alama mum fu yi'aka e jomum sey jomum wadda ɗerewl ƴewtinaki ki hokkite passeport mum de ni Allah waɗi du ɓiɓɓe ñawgu tawama he jomum to sey gomnati aɗa dongal ñewtigu neɗɗo o enden comité loctoroɓe kawjiɓe filla durwo godu garan darade ni jomum ɗotanake laabi
biyaɗi.
Nonni pottal kemtate capannayyi e jeegoɓal ko waɗa ko wowi waɗede noon du konno ele duniyaru fou ɗum ɗu dartinani himɓe wumɓe ɓe jiyata wooɗa waɗama assewo en ɗan sappo ene lewru novembre duɗinoɗe nogayi ele leydi men Niger ɗo enɗa ni ɗum waɗa kana to enɗan damugal galle laamiɗo leydi zender ɗum won leydi damagaran noon ni koɓe kaali domu sanne won ɓe mbi hikka hono himɓe ela lanɗo subahanahu wa taala jippina moƴƴere jaam e se e jonde jaam coɗoɗo enɗa hakkude himɓe taɓe nder leyɗe meɗen ɗe enɗan ɗum ɗum fawar joni min anna o wiide hono fedde himɓe laatiɓe tawɗaɓe laruji ka en woni ko fawar jondu kondani waɗi hono battu o endam Abdoul Karim Abdou kawoni hoorejo fedde himɓe larɗuɓe leydi ɓe Niger nani ko haani bandimi Moustapha Mamman Sani koro battu mabɓe o.
Cette année la fédération nigérienne
hikkani fedde jinganore hakke larɗuɓe he laawol golɗum ni no tefa ko watta larɗuɓe keɓe balla e ko waddana ɗum en koyirna nder ɓurna mum'en hande e jaamu minen giɗini arande fuu larɗuɓe keɓane ko kokke ngam no woodi laawol laamu leydi cingangol hitaane duuɓi ujunere e keme jeenayyi e lasoji nayyi e sappo e jeenayyi laawol bi'ugol larɗuɗo janngowo fuu heɓane ceede ko janga heɓane du fa handen ceede loore ko yaha warta nder janngirde mum laawol golɗum ni wi'i ɗum wallira pelle gonɗe no durwa ko watta ɓurna larɗuɓe moƴƴa kokkol ceeɗe ɗe du ni hande nde en daari darnama miɗen giɗi du ɗum wartira kokkol majji gam wallirde larɗuɓe tawaɓe e jande larɗuɗo tawaɗo e jande mo walliraka jande mum saɗa jangoyde mum
assistance et ce soutien et cette assistance à un coût.
Nonni fawar jondu konnani battu ɗiɗoɓe waɗama ɗum ɗu dartina sukaɓe ummatore hooreɓe asse sappo ene lewru novembre ndu enɗa nder galle ñemetoyte palude congrès oɗo batte du watta kenani gam batte sukaɓe ko watto kemi ɗiɗon jangguine e dow finota ko joƴƴina hono gollire mum e hoore muɗum laato hoorejo ka e hoore mum ndeɓe jangguinama capanɗe joyi mabɓe du kono tokkite wallite heɓa yettina aadi mo aadi on enɗa gendiraɗo hoore leydi men Niger mbiyeteɗo madame Aissata Issoufou kañum wonko ardi mabɓetol battu o enɗa asse o en neɗɗo gallu ñemey ɗum du konɗo waɗi noddagal yaade e sukaɓe ummatore gam batte ɓe aado aadiji loppi.
Per leydi meɗen cukaɓe ummatore dimma muɓɓen de darama dow himɓe Niger hemre dimma o waɗa lasoy 3-10. Dalila dimma maɓɓe o dow waɗi ko de filla yaadu yeeso no waɗe ɗum wawa hennude sukaɓe ummatore de gaɗa. De en daari kadi nder hitaane sukaɓe ummatore jangoɓe timmina jandeji muɓɓe gaɗan 1000 woygu. Gonnati du wawa hokki neɗɗo maɓɓe fuu lamba gollal. Hawrine amen hannde nde no holla ko onon sukaɓe ummatore oɗon tittinkini ko watta yaadu yeeso heɓa leydi Niger. Imi watta daane e neɗɗo moɗon fuu durwa singa gollirde hoore mum. Mawuri de Allah yaari en sey neɗɗo moɗon fuu wara hokka ceedaku mum. Hanono hikka nder warnoɓe rowani keɓi ekkintinoje woygu muɓɓen kadi hokki ceedaku dow ko gaɗi. Miɗo barkitoɓe du
entrepreneur
aljumaare heccikeen 13 lewru novembre dumnene nogay kañum wonno ko suudu sére mawnu mo ɓuuri ɓatakeji lamruɗo leydi men Niger yeyi wurtinoye talki hono laatiɓe no hanina heɓɓe laawol eɓe heɓa e laawol teffude laamu leydi men Niger ko watta lewru décembre waroru ndu endam. Ɗum waddini ko talki ƴamuɓe fa tefa laamu wona 4-1 nder mabɓe 10-1 fuya talki muɗum en gaɗay ittama ele tewtolngol nde mabɓe tawade kondani horeje parti ɗi gala e laamu Hammamadou. Nonni 13 konda yarnanama filo nonndu kondani le filtoɓe ɗum tawa Mohamed Bazoum horejo na mbiyen gonɗo inde parti PNDS Tareya ka en hokka laawol filo e laamu ngu endam. Noonni fawar joni ele habaruji ɗi no tawadu kondani hono fuɗɗugol yeddugol fawar joni du kondani hono talki cuɓaki wete kartiji ɗi endam ɗo enda galluñeme Kenya won ko ɗum fuɗɗa ɗum du kondani bandimi Asmane Sina o yeyto enda école mbiyeteɗo ZAM Kwara Kano o fotti ɗon enda du e himɓe waɗ fotti ɗon enda kartiji 5 kañum won ko wonno yedde ɗon e ndan ono mbiyeteɗo Djibo Cimba garɗo inde Jawro Kwara Kano o fillake noye golla ngaw no yara.
Si la personne vient on demande
de neɗɗo wari fa jaɓa carte wotemum sey min ƴama ɗum de ni no woodi ɗerolgol windiragol nane no woodi carte kulle ɗiɗi ɗe tanni min ƴamata de ni jomum wala ba gotel nder ɗereji ɗi min ƴamata ɗi de jomum du neɗɗo bangere denno sey min ƴama de no anda den min naata teful carte wote makko de min giitingol sey min kokkamo cukaɓe ummatore no gara sanne no tefa kartiji wote mum'en min jo tawaɓe ɗo no gaɗa golle ɗe sa ɗonnal gon fuudu noon min keɓay fa warde hannde garɗo fuu sey min daara carte wote mum min kokka
tan en ɗan birnin konni du konda ni hono fedde duroɓe goɗon no ɗon no waɗa kandu konda yilaru e tindi yaade e duroɓe ko watta ko teɓe jaaɓe jaɓa kamɓe du hono kartiji mabɓe cuɓaki ɗi enda ko wonno yedde ɗum ɗum wonno ko fawar jondu konda ni Abdallah Mohamed laatiɗo kañum woni hoorejo nde ɗo fedde o haalani bandimi tawa to Asumana Moussa ɗum e saabi koɓe gaɗi ɗum.
Min mbi bandiraɓe amin fuu gara jaɓa kartiji wote mumɗen wala o wala o to to jomum tawa fuu wara ɗum min giɗi de wari du de jaɓi carte wote mum sey hoota wakkati fuu miɗen jaaha nder ci'e e rumtoje miɗen kalana himɓe neɗɗo de jaɓi carte wote mum sey jogomo kandu jeyi suɓade daara moye hani wotono min mbi'ata jomum wotono goɗɗo mo jomum taki hi'i ɓuuri nafude jama are kanni wotantu yimɓe du durwa jaɓa kartiji woteji mum'en jaha boto ɗum min
jiɗi
nanara filla cuɓaki kini ko watta koki waɗa no woɗiri eko leɓiri CSC fedde hawjinde kokkol habaruji e moƴƴintinde ɗum kamɗe ɗon waɗa yilaru nder région war région leydi men Niger to enen difa ɓe gaɗi to enen battugam famminde himɓe hono fawar jondu konnani noye haalirete e radio ji e télévision ji kañu e kabaruji mbinde teɗi ɗum waddi ko fawar jondu konnani ɓe kollidu konnani dewtere nde ɓe mbindi gam batte ɓe kokka hokkoɓe habaruji ɓe fa heɓa faama harka ono wawi yarde. Docteur Kabiru Sani hoorejo CSC nani ko haalni bandimin Lawan Boukar ilu difa.
Ko CSC fedde hawjine filla golle cuuɗe ɗereji kokkoji habaru durwanta nder wakkati keɓanaɗo gaɗol cuɓakiji ɗi enɗan kanni woni wattude junngo ko watta cuɓakiji ɗi enɗan gaɗire no haniri nder kokkol habaruji du tawa heedorongon fuu waɗaka caka partiji ɗi enɗan naabi en himɓe natuɓe cuɓakiji ɗin enɗan. CSC windi dewtere gon no ɗum tokkira ngam golle ɗe enɗan gaɗoro no hiɗira fuu dental pelle tubakoɓe du kan walliri ko dewtere de waɗa ko watta kokko ɓe habaru ko en pirto miɗo wattu daane ardiɓe cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru fuu durwa tittinkino ko watta golle ɗe enɗan gaɗire ñeñal ɗum ɗowtano du fa hannde laabi mbiyaɗi ɗin enɗan mo ɗowtanaki laabi mbiyaɗi nder dewtere nde enɗan du fuu no woodi jukkol gol jukkete
nonni ilu hitaade ujunere kebe jene e joyi leede duniya na wada batu hitaande fu sappo e jeego lewru novembre no enda e do fi moƴƴuki hakkunde himɓe e needi ɗo leydi Niger du batu o enda waɗama no wonno ko fahande chek Barham Aboubakar Hasimi mo ciota horejo fedde latindu konani to kerol dinaji hore mudum haldude leydi men Niger yeten cedir o nodda e chalalol o haali dum won kor majjum ko don ko be jido majjum ko Mukhtar Hamadou noddi.
Il y a les victimes de
l'extrémisme. Wodi be golle hirnyere biddam bondaku woni no torra fa peri no wodi du himbe dubbe diwtabe dillida no wodi du fa hande wombe no pamdini be teddintaaki ganno tawa e dinaaji go nane gan dalilaaji kewdi alislamagal e tokkol nabi en gondinde almasihu labi mun jabiray kulle de gade denne neddo meden fu durwa muñodirol e jonde jam tabbita do der leydi meden dinaaji meden didum jabay himbe pamdini na torri dum du sabi ko himbe no kaani tittin kinono gada dane worre ko watta musol sa dormaji di kebu to himbe jabudu goddo war singa golle nyiddudo de do der leydi meden
et que quelque soit sa nature.
Hey banna no gonda ko en habaruji on
subhanallah bannira warjoda halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
wi in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coylumo de lore faba faba don nammi rebi didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge de lenyol e himbe ko reere
inna lillahi kunni o wela banun nanul
hannana nami da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kurere ilanyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kula nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nanno bandirawo sede en kawdiri ko e meden en tokki laabi joinaadi kisinaydi himbe imma nyawgun en den tannon ketten kisin imma mago
inara yenyo fu no tawaymo imma waya ma nyamata ma yahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawji do cellal bibbe leydi Niger
noni har yewtal men pinnon du konnani hala hono goddo milo yenna goddo na jancha goddo na bonna inde makko e do internet hunno ko latino woti ko waddanta jom har filla sarya illum tati lewru jiyye dubnadi e sappo e jena ko gonnati hoji lawol wiide ken do fu yennataake do majjum madan goje maymuna gezibo no filla no en do en dan no dun yartu
noy sede famirte do kulle jamani ko wite rezo
kerol ko lati winnama e dow kulle jamanu ɗe ko yi'ete réseau kanjum e ko winna dow ɗerol fu no wawi nawtoroyde dow lawol séri a dow lawol himɓe du eɗum laati seede ko ɗum latani seede woni seni gorko o seedi deekum de no yaaha ñande fu no yaro ley bar sey hooƴa photo ji ɗin kon no waɗa ɗum nelda togon to ɗon enda suudu séri a deni hollama ɗum no wawi wiide suka on tete e junngo makko kadi hunde fu ko jomum waɗi to fu sey wiɗagol no waɗe dow hakkillo neɗɗo fu ɓe kooƴa e ɗum en ɓe gatta hen to denne de kay gollo se hooƴi kulle ɗe boɗana gollirde de faade ka ɗum dow réseau ji mawɗo gollirde de no wawi hooƴude ɗum holloa suudu kiite gollal to jomum no nangire waɗi gacce
mawɗo
sako kiitotoɗo no woodi lawol nawtorade silma photo na ko hala dow réseau on endam gam nangude neɗɗo
ayyo kiitotoɗo no hokka lawol nawtorade kulle gatteteɗe nder réseau ji ga wadde séri a kan woni ko waɗa dow facebook na dow instagram na Twitter to kerol ne ankan ko watta dow réseau ji ɗi fu wakkati séri a watte carɗo no wawi nawtorade ɗum gam nangude gaɗɗo ɗum on ko latto seede kan woni haala kan woni binni seede tataɓo kan woni ko watte dow réseau ji ɗi andu konda no dari darne seede no
kiitotoɗo no woodi lawol nangude neɗɗo nde yenni goɗɗo ma haalde ɗum bonka dow réseau
hande de seni dow whatsapp jomu winni o woɗa dow goɗɗo na do hooƴi photo ji o bonnata inne jomum to ɗum ɗon no wawi nawtere fa jomum nangge ndenno himɓe no hani faama hunde fu ko waɗa dow réseau eɗum wawi nangude neɗɗo kaso neɗɗo no wawi nangede dow fi ko watti dow lawol whatsapp facebook instagram gam kerol ko winna fu dow ɗon en kanjum eko winna dow ɗereji ɗum fu ɗum gotun no hono ni lettre ko watta les postes
tout ce que vous publiez a la même valeur juridique que une lettre postée à la poste
e dow ɗum honko habrue fulfultili assalamu aleykum mbalanta jam waɗi